murumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banywanye ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kigano cyanyu muri isanga nkuko mubizi radio ijwi rya America ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22, ariko burya turi no ku rubuga rwa internet wa eshatu akadomo radio yacu vewa akadomo com muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Nguko rero koko muri isanga. Mu kwezi kwa cyenda 2018 umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EAC washyizeho itsinda ry'abahanga bagomba kwiga umushinga w'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Afrika y'Uburasirazuba East African Federation, arizo Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan y'Epfo, Tanzania na Uganda. Inzira igezehe mu kwiga uyu mushinga nibyo tuganiraho na Nshunguyinka John, umwe mu ntumwa z'u Rwanda mu bahanga ba EAC biga rero uyu mushinga w'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'Uburasirazuba. Ubusanzwe Nshunguyinka John ni umuyobozi w'ishami rishinzwe uburayi bw'Uburasirazuba n'amajyepfo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Simbatindiye rero turi kumwe. John, we uraho urakoma? John,
Ndakumva.
Uraho neza?
Uraho tumeze neza.
Ko numva imvura isa n'irimigwa?
Ayo ni nyinshi cyane.
Irumvikana pe? Irumvikana muri telefone yawe. Nuko kandi twifatanye n'imiryango yabo imvura nyine irimo ihitana mu Rwanda, nacyo nicyo cyago twifatanye nabo muri iki kiganiro tubazirikana. Kandi ndagushimiye cyane ko uduhaye iyi saha yose. Ikaze rero mu kiganiro muri isanga.
Yego, mwakoze cyane.
Nuko John, ubu rero nawe uri mu bantu bigariye umushinga wa Leta Tegeko Nshinga, ariko nge navuze ngo ni umushinga w'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Afrika y'Uburasirazuba East African Federation. Ubundi federation ni iki? Federation y'ibihugu ni iki mu magambo make?
Nk'uko mubizi kwa aba bashyiraho itegeko nshinga ry'umuryango ujyanye n'Uburasirazuba 1999, bari barifuza yuko ibikorwa bibanza byose bijyanye na customs union, bijyanye n'ini
ni ukuvuga za gasutamo,
yego, n'ibijyanye n'uruza n'urujya n'ibintu common market, ifaranga rimwe, bakazagira nuko bazafatanya ibijyanye na politiki. Icyo gihe rero baje gushyiraho itsinda ryari rishinzwe kureba ko iyo gahunda ijyaho, ariko ntibyaza gukunda neza. Niyo mpamvu bifuza yuko hajyaho indi gahunda y'ibyo bita political confederation, akaba mu by'ukuri ari nka ari agateganyo. Iyi gahunda ni agateganyo yo kureba ko bishoboka. Iyo bimara gusohoka nibwo bazajya noneho mu bufatanye nyakuri iyo bita political federation. So muri iki gihe rero ni cyo dutegura, niyo bita political confederation. Muri iyi political confederation ibihugu bizasigaranya ubwigenge nk'uko bisanzwe. Igiteganyijwe ni uko nta kindi gihugu kindi kizajyaho, bizaguma nk'uko bisanzwe
bitandatu.
ibihugu bitandatu bizagumaho n'ibindi byasabye harimo Congo na n'ibindi byose bizasaba kwinjira mu muryango.
Yego.
Ni ukuvuga ko muri iyi gahunda yo dutegura ni agateganyo gategura ya masezerano none hajyanye n'ubufatanye bwa politiki, ariko muri mu by'ukuri kizakorwa niko ko mbibona njyewe niko umuryango dufite uyu munsi izi gahunda zose turimo hagiyeho ubuyobozi bushobora kubishyira mu bikorwa mu buryo bworoshye.
None se John, kuvuga ngo ibihugu bizagumana ubusugire ni ukuvuga ko bishobotse koko federation ikabaho, bivuga ko igihugu cyagumana ifaranga rimwe se cyangwa naryo ryavaho, igihugu cyagumana ingabo bisanzwe zacyo bwite, ingabo z'igihugu, ese ububanyi n'amahanga byagenda gute, haba passport imwe cyangwa biramutse bikunze?
Yego, mu by'ukuri kizabaho nuko agahunda dufite umunsi zagumaho, ntabwo zizahinduka, nta byinshi bizahinduka. Ikizahinduka niko urugero nk'ibyo uvuze byanyu n'ububanyi n'amahanga n'ubundi byari byaratangiye, hari amasezerano yarumvikanyweho niko bose bari batarashyiraho umukono. Urugero niko iba umuturage w'u Rwanda wenda ari nko rugero ni nko muri Amerika y'Epfo na ambasade afite, ashobora kwiyambaza indi ambasade muri ibyo bihugu ikaba yamufata byo akeneye n'izindi gahunda. Murumva rero pasiporo wavuze n'ubundi pasiporo yagiyeho, ibijyanye n'ingabo hari ubufatanye bwatangiye, hari amasezerano ya yarasinywe niko atarashyirwa mu bikorwa. Mu by'ukuri uyu muryango wo dutegura bishobotse niko wafasha gahunda zose zitarashobora bijya mu bikorwa.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Isanga. Turaganira kuri Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Uburasirazuba, n'umwe mu bari mu itsinda ry'abahanga bagomba kwiga umushinga w'itegeko nshinga w'izi leta ni John Nshunguyinka, ubundi asanzwe ari umukozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'Uburasirazuba, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Nuko kuri telefone turi kumwe na Claver. Claver we? Claver?
Mwiriwe cyane, mwiriwe.
Wiriwe neza, uherereye he Claver?
Cyewe ndi mu Rusaka muri Zambia.
Yego, ariko uri umunyarwanda?
Reka ndi umurundi.
Nuko.
Yego.
Yego, ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yego, ariko ni nk'amakenga. Mfite amakenga y'izore kuri Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Uburasirazuba.
Yego.
Yego, murafise hari umuhinga ari mu bihugu icyo kibazo.
Yego.
Yego, namanda kumutariko.
Arakumva.
Yego, ariko je ikibazo nsa n'ubusise cyangwa amakenga. N'amakenga afite hagati y'ibi bihugu byacu.
Yego.
Kugira ngo umuryango w'ubumwe bwa Afurika y'Uburasirazuba ushoboke, nuko haba hariho leta zishyigikiranye neza, hariho umutekano butagira amakemwa niko mubivuga mu Kinyarwanda. Ubwo urujya n'uruza hagati y'ibihugu byose rukaba rumeze neza. Nore ni gute boza kwiga ibyo bibazo, kandi hariho umuryango nyine w'Uburasirazuba, harimo ibihugu mengo imigenderanire iracyarimo amakemwa.
Grave, ibyo bihugu bivuge.
Reka ngire kwa karorero, nk'akarorero Uganda n'u Rwanda mengo hari ukuntu byifashe neza, bitaratonganuka neza, ariko twizere ko bizotera bimera neza.
Yego.
Ariko n'u Burundi n'u Rwanda nabyo nyine umengo ntibimeze neza cyane. Ariko byose kubera burya Abarundi n'Abanyarwanda n'abavandimwe twizere ko bitera bijya imbere. Ariko ikintu gituma nanjye mfite ayo makenga ni uko ikintu cya mbere bucanguriye ko ari uko bamanza bakiga umutekano cyangwa ubumwe buramye hagati y'ibyo bihugu, bityo na leta yunze ubumwe bw'ibyo bihugu ikabona kugira ishingiro.
Claver, urakoze cyane.
Yego murakoze namwe.
Ye. John we wamubwira iki rero? Yego.
Yego cyane amubwira nuko mu byukuri niko yabivuze uyu mu aka karere abaturage batumye ni bamwe n'abavandimwe akenshi tuvuga indimi zimwe kubera ko mu byukuri mbere y'umwaduko w'abazungu nuko imipaka dufite umunsi ntayari ihari iyo ubwami bumwe bwagiraga ikibazo bagiranye ibibazo baragendaga bakajya mu bundi bwami bwa mu kandi karere iyo hateraga izuba abantu baragenda ku buryo abantu batuye muri aka karere ari bamwe bityo rero ibibazo dufite uyu munsi ni ibibazo bishobora kuba mu bavandimwe icyizere yuko bishobora kurangira isaha izo ari zose ntabwo rero byavuza gahunda y'umuryango kuba wakomeza bityo rero twebwe twumva dufite icyizere nibwo hari ibyo bibazo byose kandi nk'uko nababwiye hari gahunda z'umuryango zari zarakozwe nyinshi rwose zishimishije urugero ikintu cy'umuturage yakenera icyo ari cyo cyose muri aka karere niko hari amategeko yari yaratangiye kuvugururwa politiki zaratangiye kuvugururwa wenda urugero ntanga ubi umuntu agiye mu gitondo umuntu akeneye kurya ubwo ibijyanye n'ibiryo ubwo ni gahunda zijyanye n'ubuhinzi hari gahunda zari zihari amategeko niba umuntu akeneye kwiga hari gahunda zijyanye no guhuza politiki
z'amashuri yego
mu buzima busanzwe umuturage rwose umuntu akenera hari gahunda rwose zifatika zakomezaga wenda wenda nabwira yuko wenda ikibazo twagize navuga yuko inzira mu by'ukuri yari iharuye mu bijyanye n'izi gahunda dukomezamo
yego hagati aho ngaho Claver twamwungura inama tumubwire yuko yego mu minsi iri imbere hateganijwe inama y'abakuru b'igihugu b'ibihugu bya EAC Arusha ikibazo cy'ayo makimbirane cyo kutumvikana hagati y'ibihugu kiri kuri gahunda ikindi perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida wa Uganda Yoweri Museveni nanone bazahurira na Rwanda mu minsi iri imbere murangora rero ni ukuvuga mbese ayo izo mpungenge afite ibisubizo birahari nimba ariko twavuga
cyane ibisubizo birahari
yeah nuko kandi nanone ntazibana zidakomanya amahembe sinzi nimba yabyumva yabyumva nawe n'abavandimwe bagira gutya bagatongana bakiyunga niko bimera hagati aho ngaho nanone dusubiye mu mateka wigeze kuvuga iby'ingoma n'ubwami u Rwanda n'u Burundi bigeze kurwana rubura gica haburutse indundi noneho abami barahaguruka baragenda bicara hariya inyaruteja hahoze ari mu cyahoze ari Butare prefecture ya Butare bahita mu twicara abami barangiza icyo kibazo bavuga ko u Rwanda n'u Burundi batazongera kurwana ukundi yego icyo gihe ntabwo kwandika byari biriho ariko uburere twagiye tubona n'umurage twagiye dusigirwa ntabwo ari ibyanditse gusa
yego
John nuko ndagushimiye hanyuma rero nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na John Shunguyinka umuyobozi w'ishami rishinzwe uburayi bw'uburasirazuba n'amajyepfo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda akaba rero ari mu itsinda ry'umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba EAC rigomba kwiga umushinga w'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Uburasirazuba kuri telefone dufite Richard we
Hello
urakomeye
yego ndakomeye
telefone yawe ariko iravuga nabi sinzi aho uri uherereye he
Ujumbura
Niko telefone yawe iravuga nabi ntabwo tukumva Nuko tubabarira ntabwo tukumva neza pe. Nuko Ijwi rya Amerika noneho duhamagare Gerard we.
Gerard
urakomeye.
Ndaho ndakomeye Thomas.
Uherereye he Gerard? Bwira umutumirwa uhuri.
Umerereye I Kigali mu Rwanda.
Yego. Igitekerezo cyangwa ikibazo?
icyo mfite ni igitekerezo cyangwa n'inyunganizi kuri iyo nsanganyamatsiko irimo kuganiraho. Urabona kugira ngo nyine biriya nyine bibashe kugerwaho muri Afurika y'Iburasirazuba, muri iki gihe ubona nyine hari ukutumvikana hagati y'ibi bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Mu by'ukuri nyine urumva ko ari ibintu bigiye kugira ngo bizagerweho igihe abakuru b'igihugu cya za guverinoma by'akarere cyangwa by'uriya muryango bafite hamwe ngo barebere hamwe babanze ubwabo nyine biyumve. Urugero reka reba nk'umwuka mu buri hagati y'u Rwanda na Uganda.
Gerard we Gerard, si ukuguca mu ijambo nubwo mbikoze yego, ariko ni ukugira ngo twunganirane. Ibi ngibi ni byo tumaze kuvuga mu magambo makeya. Ari umutumirwa nanjye uko tubyemera nuko ibisubizo bihari, barimo barabishaka bazahura babiganireho. Igikuru si uko baganira se?
Igikuru ni uko baganira, ko urabona nta bintu bavuga ngo biragerwaho uyu munsi cyangwa ejo bundi, nuko bitagerwa bigatwara n'imyaka myinshi.
Ariko igikuru ni uko biganirwaho, ikibi ni ukubihisha, ariko ubundi barimo barabiganiraho, sibyo?
Uyu munsi noneho bye basanze nanoneho na Kenya nakoze umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango wa Afurika nawe hatangiye kuzamo ayo makimbirane kimwe kuganira. None reba u Rwanda n'u Burundi ukabona nyine ko izo guverinoma zombi nizifite umuryango bizagerwaho n'undi birago ubwabo nyabanze nyine bita hamwe basate n'umuhuza utari muri uwo muryango, noneho yica hamwe kugira noneho iyo ntego yabashyiriraho nibwo bazayigiraho ku buryo bworoshye.
None se u Rwanda na Uganda ntibafite umuhuza perezida wa Angola?
Ariko byarangiye bishyirinze.
Oya, ibyo uvuga si byo. Abakuru b'ibihugu byombi bazahurira muri Angola nanone mu minsi iri imbere.
Thomas bamaze guhura ejo ku cyumweru n'imyanzuro warayumviye?
Yego.
Bategeje indi nama idatu. Sibyo? Ariko se yabaye ubwa mbere ko bahise bashyiraho itsinda runaka, ari iryo ku ruhande rwa Uganda n'iryo ku ruhande rw'u Rwanda, inama ikabera mu Rwanda, indi kabera Uganda, bakanirwa kongera kumvikana.
Nibyo bazaganiraho ariko?
Ariko nanone kimwe nk'uko utabiha icyizere ijana ku ijana ko byagerwaho.
Ariko abantu mutizera, abantu mutagira icyizere mukiri batoya, muragana he?
Arega ni ibintu biba bigaragara byose ino politiki yaza akarere ka Afurika y'Iburasirazuba.
Yego Gerard we, reka twoye kwiharirana ijambo ngo turyambure umutumirwa. Reka mbese mu magambo make nawe yongere aguhumurize, hanyuma rwose icyo cyizere uri umunyarwanda nta kikugaruye. John we, wamubwira iki wakagira imano?
Nange ni ukumuhumuriza mu by'ukuri nk'uko twabivuze, abaturage batewe muri aka karere ni abavandimwe, hari ibibazo ariko bagenda bavugana bikaba byakemuka. Mu by'ukuri gahunda z'umuryango w'uyu muryango w'Iburasirazuba ni gahunda zitari z'umusenge duhari uyu munsi, ubwo n'abandi bazavuka hari igihe bo batazagira ibibazo nk'ibyo dufite uyu munsi. Bityo rero twebwe abashoboye kujya mu ishuri uyu munsi tugomba gutegura gahunda ndende z'abandi bazanavuka bazasanga, ku buryo bazasanga hari ibintu byatu kandi byiza bakabaho neza wenda kuturuta. Nicyo namubwira.
Yego, cyane cyane ko n'iki gitekerezo cyo gukora Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Uburasirazuba ntabwo ari gishyashya. Bwa mbere na mbere cyaje mu 1960.
Yego.
Icyo gihe ibihugu byashyizeho umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bya mbere na mbere, Kenya, Tanzania, Uganda na Zanzibar. Icyo gihe Zanzibar na Tanganyika byari bitarishyira hamwe ngo bikore Tanzania. Barabitekereje n'ubwigenge batarabugeraho
cyane.
Nuko mu magambo make rero nyine nk'uko bivuze ni inzira ndende, ahubwo ongera umbwirira abakiri batoya woye kugira ubwira.
Wenda bijyanye n'amateka cyo nakongeraho ni uko uyu muryango watangiye kera mu 1990.
Ibyo ku buryo uyu munsi umuryango twifuza ni umuryango abaturage bose bagize mu ruhare kugira ngo utazongera ukagira ibibazo nk'ibyo wagize mu 1975. Aba rero urubyiruko dufite uyu munsi na twarwiriza yuko gahunda atari izi uyu munsi, ni gahunda za kera z'abantu bazavuka icyo gihe bazasanga ari ibyateguwe, nibyo dufite ibibazo uyu munsi ntawabyirengagiza. Ariko dufite icyizere mu by'ukuri, niyo mpamvu n'ibyo turimo gukora uyu munsi birimo kutugora kubera ibyo bibazo birimo twese tubona, ariko icyizere kirahari.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Kuri telefone dufite Junior na Steve. Reka duhere kuri Junior, hanyuma Steve abe yihanganye agume ku murongo. Junior we,
karame
urakomeye
neza. Ijya Amerika?
Yego. Ubundi amazina yawe ni ayahe?
Amazina ni Muhoza Meshake Junior.
Ye Muhoza, uherereye he Muhoza?
Ubundi Kigali mu Rwanda.
Ye gusha ku ngingo.
Hanyuma nashaka kuvuga kuri gahunda yo gushyiraho itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Iburasirazuba. Yewe ku ruhande rwanjye ni byiza, ni ibintu twishimira, dukwiye kuba twishimira nk'akarere k'Iburasirazuba. Ariko mbona ari inzira ndende, bizatwara ari inzira ndende cyane pe.
Kubera iki? Kubera iki Junior?
Yes, hari impamvu nshingiraho.
Yego.
Urabona tumaze iminsi dufite ibibazo hagati y'u Rwanda na Uganda, hari ibibazo bya politiki hagati y'ibihugu bigize East Africa. Hariho u Rwanda na Uganda, u Rwanda n'Uburundi.
Yego.
Ugasanga n'ifunga ry'imipaka rya hato na hato renda ku bihugu ishobora guteza idindira ryo gushyira iyo gahunda mu bikorwa. Hanyuma ikindi, uribuka hari gahunda yigeze kuza kubaho ya y'umuhora wa ruguru n'umuhora wa sentere, ngira urawibuka? Aho ibihugu bimwe wenda bitabasha byose, ntabwo ubundi igikwiye ni uko byakicaye ku meza bikaganira kuri gahunda yo kwihutisha gushyiraho Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Iburasirazuba. Ariko wasangaga ibihugu nka bibiri bitatu bigiye ukwabyo, ibindi bikagiye ukwabyo, ugasanga guhuza imirongo ni ikibazo.
Ese Muhoza,
karame,
ibyo umutumirwa Shungwe nka John yari amaze kuvuga wabyumvise ku ruhare rw'abaturage?
Uruhare rw'abaturage natwe twishimira kugira ngo tugire mu ruhare, hanyuma bajye badusaba n'ibitekerezo rwose abaturage natwe tuba dukeneye kugira ngo tugire iterambere
ngaho. Ubu ngubu ufite umwanya noneho ngaho, bwira John ari muri bariya bahanga bo kwiga itegeko nshinga, umushinga w'itegeko nshinga, kandi nk'uko yabivuze abo bahanga bari kugenda baganira na rubanda. Nawe ufite umurongo ngaho, mubwire icyo wifuza tuvuge. Inzego zizi Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko rero mumbabarire rwose, ni ibintu muramo, ni ukubera ko ari ibintu muramo. Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Iburasirazuba, mumbabarire, inzego z'ubutegetsi zaba zubatse gute? Tuvuge kuri wowe.
Kuri jyewe? Ubundi ikintu cya mbere gikwiye kuba gikorwa ni ukugira ubushake bwa politiki hagati y'ibihugu.
inzego z'ubutegetsi
hakwiye kuba dufite ibuza perezida umwe wa leta z'umwe za Afrika burasirazuba
aha
ukagira wenda na vice perezida
aha
ukagira hanyuma tukagira nk'ibi bihugu dufite byakabaye nk'intara tugafatiye nk'urugero nko kuri leta z'umwe za Amerika ibihugu byakabaye nk'intara
oya ntabwo ari intara hano ntabwo ari intara ni leta ni leta ni leta zafashe icyemezo cyo gukora kubaka ikintu kimwe nyine cya federation ariko ubundi ni leta zigenga icyo zifite nyine ubusugire bwazo gusa bo baravuze batubanye n'amahanga tubushyire hamwe ifaranga turigire rimwe ikibazo cy'ingabo tukigire kimwe nuko ariko ubundi ni leta zigenga nibo bitorera uwo bita guverineri
yego
abari nka perezida muri iyo leta ye nibo bamwitorera ntabwo guverinoma yo mu rwego rw'igihugu cyose ibifite mu ruhare nuko komeza
hanyuma ubwo guverineri wa leta ni ukwiye kuba ahagarariye leta zose za East Africa
yego
hanyuma ikindi wenda cyashobora kugira nk'ingufu cyane ni uguha ingufu cyane wenda nk'inteko ishinga amategeko y'umuryango
yego
kugira ngo ijye cyane kuko niba ihagarariye abaturage gutanga ibitekerezo bityo muri iyo foreva
ye Muhoza Junior urakoze cyane ijwi rya Amerika muratubabarira mu Rwanda imvura ni nyinshi ariko umutumirwa nshungu inka John turumvikana uko bishoboka byose John we nuko wumvise rero igitekerezo cy'umuturage Muhoza Junior
nacyumvise ni igitekerezo cyiza nk'uko byumvise n'ubundi hari ibitekerezo tuzagenda dukusanya abaturage bose batuye aka karere ubwo wenda bimwe bizagenda bisa nk'iby'uwo muvandimwe ariko hari n'ibindi n'abandi mbere y'uko tunagenda tunakusanya ibitekerezo twabanje no gusoma ibitabo tureba ahandi ho byakoze tureba ahandi byagiye bitangira ntibikunde ariko cyane cyane mu by'ukuri ikigamijwe muri uru rwego ntabwo ari ugushyiraho leta imwe perezida umwe ariko mu byo yavuze ni ukuri hari inzego uyu munsi dufite urwego rujyanye n'ubucamanza East African Court of Justice
yego
ni urwego rujyanye East African Legislative Assembly rujyanye n'ishyiraho amategeko hamwe n'urwego rw'ubutegetsi ubwo twavuga executive branch iyoborwa n'abaperezida
bagira
manda y'umwaka umwe uhoraho izo nzego rero ntitayivuze ibishoboka n'uko mbitekereza niko zishobora kuzavugururwa kuko zikongererwa imbaraga kubera ko n'ibikorwa bizaba byiyongereye birasaba yuko nazo zizavugururwa kugira ngo zishobore gushyira mu bikorwa kuko izo gahunda ziyongereye ariko mu by'ukuri ntabwo ikigamijwe ari ugushyiraho perezida umwe muri iki gihe kandi nta nubwo uzaba ayobora iyo nama y'abaperezida wenda sinzi tuzabyita tumaze gukusanya hamwe ntabwo urwo rwego rushobora kuvugana n'abaturage ndetse nk'uko perezida n'abaminisitiri bavugana n'abaturage bazaza bakomeza guca mu rundi rwego rwashyizweho nk'uyu munsi ari minisitiri ushinzwe ibikorwa bya East Africa n'ubundi nk'uko byakorwa akenshi niko bizaza bikorwa ntabwo umuyobozi w'urwo rwego azaba nk'uyu munsi nibwo bizaba byongerewe kubera ko nk'uko nababwiye ni agateganyo ni transition itegura noneho bya bindi byo atekereza ya political federation none hazaba hagiyeho urugero nka perezida umwe n'inani cyangwa amareta nk'uko wenda icyo gihe bizaba bimeze
yego Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga ese umushinga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko se nitira Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Uburasirazuba nuko nibyo turimo tuganiraho na Shungu Inka John umwe mu bahanga bagomba kwiga itegeko nshinga ry'iyo federation turi kumwe na Steve kuri telefone Steve
karame
urakomeye
ndakomeye ndashima Imana
Bwira umutumirwa aho uri Steve we.
Yabara nebere ya ni Kigali kibagabaga kabisa niwe nebere.
Nuko nuko gusha ku ngingo.
Eh banda mukirirwe umutumire.
Arakumva rwose.
Eh ayi majwe njamba zakabazo kamakenga fitaho ngaraho.
Mm.
Eh ngo ni leta z'umwe za Afrika z'urasirazuba.
Mm.
Ariko kubwanje shiki wavuye ku murongo numva bitopfa gushoboka byoroshye.
Mm.
Kuko ureze politiki ziri mu bihugu bimwe na bimwe ubona zimwe zidahuza.
Mm.
Zindi nazo zifite ibibazo by'umwihariko mu bihugu byazo.
Mm-hmm.
Hanyuma icyo nashaka kuterera gatoya ndumva no kubwanje no bavira nti babanze bafashe ibibazo bibanze bikemuke by'izo politiki zidahuza, hanyuma iyo leta y'ubumwe yasohoye y'urasirazuba ibone kugira uko ikora naho igera.
Yes, Steve. Yego.
Yego.
Hari icyo washaka kongeraho? Yego.
Nayo ubundi buri gihugu kiraba ikindi yatewe urumwansi wanjye nawe urumwansi wanjye, wumva iyo leta zunze ubumwe za Afurika y'urasirazuba ibyo bishoboka bikunde. Ikindi nacyo baravuga ngo iyo leta nguzo bigamije ibijyanye n'imihahirane kugira ngo buri gihugu cyoroherezanye mu guhahira ikindi mu buryo runaka. Ese dufate nk'umwansi wanjye ni gute weza guhaha iwanjye cyangwa ibyo najya guhahiwe kandi ari umwansi wanjye byoshoboka? Mbere y'uko dutegura guhahirana tugomba kubanza gukura ibibazo dufitaniye noneho tukabona kugira imihuze mu buryo bwose, ariko twabanje gukemura ibibazo dufitaniye. Numva ari ikintu waterera
Steve, urakoze cyane. Ariko rero tutiriwe dufata umwanya munini cyane, reka twongere dusubire inyuma gatoya. Icyo ngicyo umutumirwa yakivuze ko ibibazo ntabwo ntawihakana birahari, ariko rero igikuru nuko abakuru b'ibihugu n'izindi nzego babiganiraho bashaka ibisubizo. Urumva?
Yego.
Eh, urakoze cyane.
Namwe murakoze cyane.
Niko se John we.
Karame karame.
Mu gusoma ibitabo bireba uyu muryango nka kuriya twigeze kwivugaho ko ibitekerezo byatangiye mu 1960 mwabonye uburyo bwo gusoma n'ibitabo nyine bya biriya bihugu bya mbere na mbere byatangije EAC.
Yego yego. Tabanje gusoma ni umuryango ukuntu wagiye utangira ibibazo bagihura nabyo mu byo kuri ikigaragara cyane cyane hari umuvandimwe wavuze ku bijyanye n'uyu muhora wa ruguru bose iyo wabonaga gahunda bari barimo wabonaga koko inzira iri haruwe y'iyi gahunda turimo. Urugero nk'uyu munsi abaturage barakoresha indangamuntu, urafata indangamuntu ukaba ushobora kuva mu Rwanda ukajya i Bugande ukajya muri Kenya, urumva n'ibintu bitangaje birafata abaturage abatuzi batoya.
Ariko byo nanone abavandimwe bavugaga ibibazo byavutse nibyo byatumye ya nzira iharuye navuga yatuma amahwa ku buryo natwe igahunda turimo tugora kubera ibyo bibazo dufite uyu munsi. Ariko nk'uko twabivuze ibibazo biraganirwaho, dufite icyizere ku buryo mu by'ukuri bitahagarika gahunda yatangiye cyari kera kandi izakomeza. Ibyo rero nibyo nabwira abatumva, n'ibyo bibazo bihari kandi hari byinshi byari byarakozwe kandi bishimishije.
Icyo ngicyo kirangamuntu kwigendera, reka twongere twibutse ko byari byaratangiye muri uwo muhora wa ruguru.
Yee.
Kuri telefone dufite John. John we. John.
Ndakumva Thomas Kamirindi.
Komera, bwira umutumirwa mazina wawe ahuri.
Ndahepfo yawe muri Iowa.
Muri Iowa mbese mwifashe mute ko uyu munsi muri butore?
Uno munsi tufise agahengwe, tufise 43 agasusuruke nikosa, ariko sino yaraduze imisozi.
Uyu munsi rero murajya mu matora y'amajonjora mu ishyaka ry'abademokrata.
Mu mwanya turagenda kabisa, tufise ubutumirwa.
Nuko mutore neza.
Yego, murakoze kuduha amahirwe.
Nuko hari icyo ushaka rero kubwira umutumirwa?
Yego, ariko nashaka nihanganishe imiryango yarayibuze mu gihugu kibanye natwe tumaze iminsi tubura abantu
ingorane
y'imvura nyinshi
mu Burundi no mu Rwanda nibyo rwose ibyo nibyo twifatanije nabo
bihangana hanyuma nakurikiranye ikiganiro ibyinshi nari kuvuka ku mutumirwa numvise mwagiye mubicishamo ariko nashaka nsabe iyi nama yimirije bagire n'ingoga badukurire mu nziritso nzitizi z'imipaka
yego
hanyuma abanyagiye huku bahaba baze barasumiranira nanko uko byamye kuva kera
gusumiranirana n'ubwo bahirana
bikeneye kuja mu Rwanda hari ibindi bikeneye kuja mu Burundi eka no mu Buganda uko nyine tugaba banyagi huku batoyi tronga aho tuca turahiranira ntituzira ubusa tuzira ibyo hejuru tutazi
John we urakoze
namwe mwirigo ariko ni kera shada kwipfurita umwaka musha naho ntarosa mahiko yo kuvugana nawe
nibyo nibyo rwose nanjye ndaho kwikufurije uzakuberwa amata n'ubuki
na mwirigo umutumiko nawe uti urakarama
arakumva rwose
urakoze
noneho duhamagare na Silas hanyuma umutumirwa nshungu inka John agira icyo ababwirira icyarimwe Silas we
hello
urakomeye
ndakomeye neza cyane
uherereye he Silas
nereye ingozi aho itimara mirundi kuri muri Coline Musinda
igitekerezo cyangwa ikibazo
igitekerezo mfise uwo mujyango wa yase bahita zunze ubumwe za Afurika y'ubuseruko wari mwiza ariko ikibazo gihari nuko ushyitse mu gihe ibihugu mu Rwanda n'u Burundi cyangwa u Rwanda na Uganda bitagihuza
ese Sira
rero nagenda ba
Silas we wowe uri mu Burundi ufite icyizere cy'uko abakuru b'ibyo bihugu bifitanye amakimbirane bashobora kubonera igisubizo cyangwa nta kizere bafite
kizere mwanamwe na kizere ndabiha namba ta kizere ndabiha nikubera leta y'u Burundi yahamagaye leta y'u Rwanda ibahe irongite bajya abantu bajyageze gutemagaza ubutegetsi bw'igihugu barongike leta y'u Burundi bibacira imanza hamba leta y'u Rwanda ikanga kubarongika ibyo niyumviye ne ngo bizaba bidakunda kuba leta y'u Rwanda ikazemera kurongika abo bantu yabihakanye ko atabantu ifite bajyageze gutemagaza ubutegetsi bariyo mu Rwanda niyo mpamvu nagiye nambwira ati reka bitazahava bikunda ariko rero ikintu niyumvira nuko leta ya Kagame yodoronka abantu bakaronka i Burundi bagacika urubanza bagageze gutemagaza ubutegetsi bagahano atari uko nawe ibyo byose bikavuga ngo bazogira leta zunze ubumwe za Afurika y'ubuseruko ntibizashaka gukunda kuba na kumwe ntibyakunda mu gihe abagageze gutemagaza ubutegetsi bari Kigali mu Rwanda n'abandi bari leta y'ubundi ikavuga ati aba bantu tubahane leta y'u Rwanda nayo ikanana ngo nayo ntishobora kubaha
nibwo Silas we hari umuntu umwe utanga urugero rw'umuntu umwe wabuzi wari muri abo ngabo bashatse gutembagaza leta y'u Burundi uri mu Rwanda hari uzi
uri mu Rwanda tukeka nka General Godefroid Niyombare ko bari hari
urabikeka ariko ntabwo ubizi
turakeka gusa nibumva gusa byo biriho kandi n'abandi bose sibaza ko ariho babara
mu magambo makeya murabyibaza ariko ntabwo mubihamya nta gihamya mufite
ariko gusa ngoge gusa ibintu amakuru ndi kumara duhabwa ariko ariyo bazi
muyahabwa nande
niyo kigera twumva nyine acari njya naho nyine ko abategeza kuba bari mu Rwanda niyo mpamvu ko nka leta y'u Burundi ikazigera yemera yuko bahuza bajya bakuba umuryango mu gihe leta y'u Rwanda yanse kurongika abo bantu ngo bacize imanza
ye Silas we urakoze
kandi ntarangiriza ko ibyo bintu ukoresha ifaranga rimwe ni byiza
yego
none niyo mu gihe nk'umugihe none iyo leta imaze kwishyira hamwe nizo zitora umuntu atwara nk'umukuru w'igihugu atwara nk'icyo gihugu iyo zivuga nka perezida w'u Burundi izo zitorwa n'umuntu atuba arongoye yoyase
oya yabivuze ko batazatora umukuru w'igihugu umwe rukumbi
cyangwa hoho mu bintu byo bafite mu nteganyo bafite bateganya ko bizotangura ryari
rekarabyikwisubiriza
okay murakoze
murakoze nawe sira
namwe murakoze cyane kunyakira
Johnny we uri muri bari abahanga nyine biga umushinga w'itegeko nshinga yego watubwiye ko ubu ngubu murimo muganira n'abaturage mu bihugu bigize EAC abakuru b'ibihugu babahaye igihe muzabahera umushinga mwarangije kuwutunganya
baraduhaye igihe cy'amezi arindwi ndumva yararangiye
yego
ariko raporo y'ibanze mu nama y'abayobozi b'ibihugu ikurikira inama ikurikira bazayihabwa ubwo nyuma yaho ngo bazadubwira cyo gukora ariko ubwo ko mbitekereza niko tuzakomeza akazi tugategura raporo tugategura n'umushinga w'itegeko uwo mushinga w'itegeko akaba ariwo uzaganirwaho noneho n'ibihugu ku buryo biteganyijwe ntabwo ari ibintu bya kera cyane ku buryo mu myaka nk'itanu abayobozi b'ibihugu ari byo bazawutangaza bakawutangariza u Rwanda ku buryo mu by'ukuri nk'uko bagenzi banjye bavugaga ibibazo birahari ariko dufitere ubushake bwa politiki ko mbona kuba barashyizeho abahanga bo gutegura ibyo bintu navuga ko ubushake buhari nibwo ibibazo bihari bwose ariko icyizere cyahari ko buhoro buhoro bizagenda bikemuka kandi ikindi ni uko kuko bijyanye n'ifaranga rimwe ni uko ibihugu bitatu bizaba byumva bishobora gutangira bizashobora bitangira n'iyo gahunda niba ibijyanye n'ubufatanye muri politiki nabwo ko tubiteganya iba abaturage cyangwa n'abandi tuzagenda tubanza bishoboka niko nanone ibihugu bitatu byumva bishobora gutangira bizatangira n'iyo gahunda ibindi bihugu bindi bikazagenda bisanga ibindi ntibisanzwe nk'umuryango usanzwe ubikora
nk'uko mbese irangamuntu kugenda ku mipaka byatangiwe n'ibihugu bitatu
yego
hanyuma hari akantu Sirasi yavuze ngo Burundi ntibuzemera icyo kintu nagira ngo udusobanurire niba Burundi bwaravuye muri EAC bufite abantu babuhagarariye mu nteko ishinga amategeko bufite ministre ushinzwe EAC n'umunyamabanga mukuru wa EAC ni umurundi abo bantu bose se bigeze bahagarika imirimo yabo
ndatekereza yuko uwo muvandimwe atari uhagarariye Burundi
yego
ni umuturage nkatwe twese ni igitekerezo cye wenda ntago namenya ntago ntekereza ko aricyo gitekerezo cya guverinoma y'u Burundi kuko ntekereza ko uyu muryango ari mwiza nibwo ufite ibibazo ariko numva nta gihugu cyari cyatangaza ko cyifuza kuba cyavamo kubera ko nta nyungu cyaba kibifitemo
hanyuma
wenda cyo nakongeraho mu by'ukuri nibwo dufite ibibazo bihari ariko inyungu tubana muri uyu muryango ni nyinshi cyane cyane ko yaba u Rwanda cyangwa u Burundi twese ntabwo dukora kuri amazi magari ku buryo uvuze ngo urava muri uwo muryango ibintu biva kuri amazi magari hari gahunda zo gushyiraho gari ya moshi byumva n'i Burundi niyo gahunda yo gushyiraho gari ya moshi nabo bayirimo hari gahunda nyinshi z'umuryango bijyanye n'ubufatanye bijyanye n'indege bijyanye na transport bijyanye n'itumanaho siyanse amashanyarazi ku buryo igihugu kimwe mu by'ukuri kidashobora nta nyungu cyaba kifite kugira ngo gikore cyonyine nta nyungu cyaba gifite ntabwo ntekereza ko hari igihugu cyaba gifite inyungu zo kuba zava muri uwo muryango
hanyuma sinzi wowe uri umutekinisiyen ntabwo nzi n'imbi bya politike Silas yigeze kuvuga ngo by'abantu bashatse gutembagaza leta y'u Burundi sinzi nimba hari icyo bivuga icyo ngicyo ndumva ari ikibazo cya politike
ibyo sinabimenya rwose twakomeza tukiganira ibijyanye na gahunda y'umuryango bijyanye na tekinike bya politike twabirekera ababishinzwe
nuko radiyo y'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Shunguyinka John ni umwe mu bahanga bo kwiga umushinga w'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za Afurika y'uburasirazuba East African Federation asanzwe ubundi ari umuyobozi w'ishami rishinzwe uburayi bw'Uburasirazuba n'Amajyepfo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Kuri telefone turi kumwe na Theogene. Theogene we?
Alo, turi kumwe ndikumva.
Ko nduvusa nuvuga nk'uwihishe. Uri wugamye imvura?
Ntago nihishe imvura imeze nabi mu Rwanda.
Uri hehe mu Rwanda?
Ubu ndi Rurinda niho ndi ahantu bisi burezi.
Iyo mvura mwebwe ntaba nta bintu yononye nta bantu yishaho ngaho Rurindo?
Yewe abantu yaba amazi Rurindo rwose buretse ko atari muri Rurindo nyine nijari urumva ko tegeranye.
Twifatanije namwe rwose muri ako kababaro. Nuko gusha ku ngingo yego.
Murakoze.
Gusha ku ngingo rero.
None rero kuri ibyo ngibyo nyine byayase. Njye ndumva nyine bakongera bakiyunga tugahahirana nk'uko bisanzwe nk'uko byahoze rwose.
Yee. Nuko urakoze Theogene we.
Namwe murakoze.
Ijwi rya Amerika. Abantu rero bakomeje kugaruka kuri iki kintu cyo cy'umubano w'ibihugu byombi. Niko John we, nagira ngo wongere wibutse abateze amatwi Ijwi rya Amerika gahunda ziri muri iyi minsi y'imbere kuganira kuri ibyo bibazo abakuru b'ibihugu ukuntu bazahura n'igihe bazahura n'abo bazahurira kugira ngo nabyo babiganireho. Mbabarira wongere ubibibutse.
Wenda nizo gahunda twebwe nk'abatekinisiye nta nubwo tuba tuzizi tuba tubyumva n'ateko babyumva nabo. Gusa reka tuba ndahereza icyizere cya rusange yuko ababishinzwe bazakomeza bakabiganiraho. Kubera ko ibibazo bihari niko twakoze tubivuga byahozeho kuva kera kandi bizagumaho. Icyangombwa ni ko tuboneka ibibazo byavutse kanaka. Cyakora wenda impungenge bafite zo zishingiro. Kubera ko hari byinshi mu by'ukuri byaba byaragezweho byadindiye. Byaradindiye, twavuze indangamuntu, twavuze n'ibindi. Urugero nka gahunda nk'amafaranga umuntu yashobora kuba yakoreza nk'amafaranga mu kindi gihugu mu buryo byoroshye. Guhamagara ukoresha telefone uhamagara umuntu uri mu kindi gihugu ukasa bakagusa amafaranga nk'aho uri muri icyo gihugu. Hari gahunda zo guhuza ibijyanye n'uburezi kubwo twateganyaga yuko n'ibijyanye n'ubuvuzi umuntu ufata ubwishingizi bwawe uri mu gihugu kanaka wajya mu kindi gihugu ukaba ushobora kwivuriza kuri ubwo buvuzi. Ku buryo hari gahunda nyinshi zadindiye kandi z'ingenzi zifitiye abaturage akamaro. Ku buryo mu by'ukuri abaturage byo bavuga byo ni ukuri hari ibibazo ariko reka tubirekere Uwiteka n'ababishinzwe gusubiza amahirwe byakemuka.
Gusa biraganirwaho abakuru b'ibihugu bazahurira u Rwanda na Uganda bazongera bahuriye muri Angola mu minsi iri imbere no kuri 28 abakuru b'ibihugu ba EAC bazateranira Arusha ibyo bibazo bongera babigarukeho. Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Okero. Okero we? Okero? Okero? Reka da Okero telefone ye iranze ntabwo dushoboye kumvikana nawe. Sinzi nimba bipfiriye hano cyangwa nimba bipfiriye kwa Okero ariko nyine biranze. Noneho John, ubusanzwe muri iri tsinda ryanyu ry'abahanga nyine bagomba kwiga uyu mushinga w'itegeko nshinga, buri gihugu cyoherejemo bangahe?
Buri gihugu cyagiye cyohereza abahanga babiri bajyanye n'itegeko nshinga hamwe n'umuhanga umushinzwe no kwandika iyo tegeko nshinga. Ku buryo buri gihugu cyagiye cyohereza abantu batatu bihugu bitandatu. Kandi abo bahanga bagiye batoranywa mu by'ukuri harimo abakozi ba leta, harimo abikorera, harimo ku buryo n'ingeri zitandukanye. Ku buryo ni uguhuza imbaraga mu buryo kuri ubonye iryo tsinda n'itsinda ryiza rishobora guhuza ibitekerezo bakagera ku kiro gifatika.
Muheruka guhura ryari mwese uko mukomoka muri ibyo bihugu bitandatu?
ubundi do mu meza birashize twahuriye ikamara Entebbe perezida wa Repubulika y'u Bugande atangiza iyi gahunda yo kubaza abaturage ibijyanye n'uyu mushinga ku buryo yatanze yatugezeho n'ijambo rijyanye n'uko abyifuza yuko ibyo bintu byagenda duhereza impanuro nyuma yaho ngira ngo mwarabikurikiranye impuguke zagiye i Burundi zibaza abaturage ku buryo hari amakuru bavanyeyo kandi afatika tuzagenda dukusanya azava no mu bindi bihugu bindi bikurikira
u Burundi nibwo mwahereyeho mujye mu baturage
yego yego
ikindi gihugu muzakurikizaho ni ikihe
sekretari y'umuryango akenshi niyo agenda yitegura bituruka bitewe n'amafaranga baba bafite akenshi byagiye bidindira kubera kubura amafaranga bagiye babura amafaranga ku buryo gutegura izo nama bigenda bibagora ku buryo no gukererwa kose twagize ari ibibazo by'amafaranga buriya yari bajeti babonye ibyo ari byose buriya bazahita batubwira ko tuzakurikirana
none se John abaturage twaganiye nabo iziriya mpungenge z'ibibazo biri hagati y'ibi bihugu yego ntababyirengagiza kuko hari abaturage badashobora kugenda ariko mwebwe hari ingorane mwigeze mugira mujya muri ibyo bihugu
hoya nta ngorane twigeze duhura nazo akenshi tujya kugenda dufite uruhushya rw'ibihugu dufite pasiporo uburyo igerayo ayibazo twigeze duhurira nayo kandi nta nubwo mpamya ko byabaho yo ariko usibye yuko utavuga ko umuntu atagira impungenge agiye ahantu kanaka atamenyereye kandi hari ibibazo nawe ugezeyo ugerageza kwitonda nyine ukajya aho ugomba kujya hege umuntu agira impungenge nk'umuntu nyine ariko ayibazo twigeze duhura nayo
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite Innocent niwe
amahoro
urakomeye
ego turashima uwatwe
yego gira umutumirwa ahuri ino sa
ngo ngumbe aho namwe namahoro
yego namahoro
ego
uherereye hehe
uherereye ku mugwa mukuru w'i Bujumbura
uravuga Gitega cyangwa mu gisagara cya Bujumbura
ego
niko aruvuze umurwa hanyuma ndihuta mbabarira
biba
nuko ino se gusha ku ngingo
wese sinakurikiranye ikiganiro neza ariko nari kuri Facebook kubera nawe nkunda kubashakisha sinda batore muganda umva insanganyamatsiko mwari muri ko neza sinahise ndayisoma ngo nayirambure neza
wari wumvise ibiki nimba washoboye kugira uhagatekerezo
nayirosomye ngo ibintu bijyanye na EAC
yego byonyine gusa iryo jambo niryo wabonye
oya kuba ngo baravuye mu ibyo bihugu ubwo ngo banza kubafatisha gute kugira mpike ndababwisha ntumve ukuntu byagenda
ngo bava muri ibyo bihugu urashaka kuvuga bariya bahanga
ego
turi kwiga ku itegeko nimba ari ukwiga turi kuganira ku mushinga w'itegeko nshinga ibwirizwa shingiro ry'umuryango rya Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se Afurika y'Ubuseruko nk'uko mubivuga mu Kirundi
ego
aba bahanga rero baturuka mu bihugu byose uko ari bitandatu bigize umuryango nk'uko abitubwiye ni batatu batatu bakora leta abikorera ku giti cyabo urabyumvise
nuko ndiko ndabyumva
yee urakoze Innocent we
murakoze
yee umunsi mwiza
ubwo yagenda kunda kubashakisha sinda batore nagenda kuri email yanyu bakacyambwira ngo ntikira kufunga icyo na net bose nazo ndabafatisha gute
email ukoresha ni iyihe
ukoresha 7 6 4 6 3 4 20
iyo se ni email iyo ni nimero ya telefone
nimero ya telefone
mwumvira amakuru
kubera nakunda kuraba ibiganiro byanyu nkumva biranyugutse
buretse noneho ndaza kubaza ababishinzwe wowe impamvu bitakugeraho ndaza kukubariza hanyuma ubwo ndaza kukubwira
muzakuba mukoze cyane gose cyane gose
yee reka mbwire abafasha babike nimero yawe hanyuma ze kukubwira
murakoze cyane
yee ino sana urakoze
namwe murakoze mugira muhinga mu mwisi
yee komera ijwi rya Amerika kuri telefone kandi dufite Joseph Joseph we
mahoro
na mahoro baza kabazo kagufiya kugira ngo dusoze ikiganiro banza utubwire aho herereye
Kayanza
Kayanza mu Burundi
yego
nuko akabazo kawe
kabazo kanje nuko
Yego.
Ndetse nuko ari kabakaraza zora ko zora ruserukiwe neza.
Ruserukiwe hehe.
Amwe ninga kwiza singira ko bahaza hari ningo zikoro hereza.
Eh.
Yego.
Nuko nuko rakoze Joseph we. Reka umutumirwa hita gusubiza. Aha.
Ajima. Ajima.
Yego.
Kama bitwe yako cha munyamahanga mukuru wa Saint FCD Paris ndayishimiye.
Eh.
Murakoze tubaze.
Tuzamutumira niyemera ubwo muzamubaza. Yee, urakoze nawe yoze. John we, uyu muhungu Joseph ati mwagira urubyiruko muzarwiteho. Kandi koko urubyiruko muri ibi bihugu bya yase nibo benshi cyane. Dufatiye nko muri Uganda 60% n'urubyiruko. Mu Rwanda se nibuka imibare. Nibo benshi. None hati muzarwiteho muzarwitaho gutera urubyiruko rwaruka
yego byo umuvani mavuze ni kuri urubyiruko rugomba kwitabwaho cyane cyane wenda bacyakusanya ibite ariko muri za nzego twavuze zizaba zigize umuryango uzayobora iyi gahunda ntekereza yuko cyane cyane urwego rujyanye ni gushyira hamwe itegeko ry'umuryango no mu bihugu byacu tugenda tugiramo abahagarariye urubyiruko abahagarariye n'izindi nzego abafite ikibazo cy'ubumuga yego uburyo n'inzego zihariye zose akenshi mu bihugu byacu zigenda zitabwaho no muri izi nzego rero zizashyiraho umuryango mu gihe zizaba zigiyeho kuko atekereza ko zizitabwaho rwose twabigirira icyizere
ese u Rwanda ko rushyira umutegarugori n'umwari imbere mu itsinda ryanyu y'abahanga hari umutegarugori urimo
yes barimo rwose barimo
w'umunyarwanda kandi
oya
mu Rwanda nta urimo
nuko
ibyo ngibyo ntabwo ari ufata ibyemezo nuko none rero mu ijambo rigufi cyane nagira ngo mu masogonda atarenze 30 udusoreze iki kiganiro ufite icyizere cy'uko ntabwo twavuga ngo mu myaka 20 30 40 50 iri imbere koko ko Afrika iza Afrika y'Iburasirazuba bizagira leta zo z'umwe za Amerika ariko wowe ufite icyizere ko bizabaho
ntabwo icyizere ari cyinshi cyane ariko ibijya gusa nka hari gahunda bishobora kuzagerwaho zifite zizatugira akamaro wenda nibwo tagira leta imwe bishobora kudakunda muri iki gihe cyacu ariko hari gahunda zijyanye no gufatanya ibijyanye na politiki rwose zizabaho rwose wenda ntabwo tuzagira iyo leta imwe ariko gahunda ijyanye no gufatanya rwa politiki zizabaho rwose kandi tuzayibona
usibye ko na leta imwe we ahari mu myaka 200 nabyo yabaho kubera iki
cyane wenda ibibazo ubwo ntaniza mpungenge z'abayobozi batubwira niyo mpamvu nanjye ngize impungenge ariko wenda mu gihe kinyejana kizakurikira wenda ibyo bibazo byose bizaba byarakemuye isuku ibyo bizashoboka
nshunguye nka John ndagushimiye cyane nibutse ko uri umwe mu bahanga murimo mwiga umushinga w'itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za Afurika y'Iburasirazuba ndagushimiye cyane
nanjye ndagushimiye cyane rwose kuba nagize akanya kugira gusobanura ku bijyanye n'iyi gahunda
nakagaruka rwose
murakoze cyane
namwe mwese inshuti z'ijwi rya Amerika uko mungana ndabashimiye byimazeyo mbikuye ku mutima mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika murakarama.